some music. Read him. Ne Yesu yabogela ko wegendeleza abafele uteba kule myokulokoka Yesu mulamuno abafele
abafele banje kati banje
wegendeleza abafele
abita pasta banje kati banje
abafele mukanisa banje kati banje wegendeleza abafele abita banabi banje katinga sibana
bagala tukombe sangato zawe te bagala tumanye katonda bagala kututegerera te bagala tusome bible
bagala kutunywesa mazi mu kifo ky'omwoyo mutukuvu te batusomesa kwesabira batuguza anointing oil tababuse
tubalabira ku bibala byabwe balesewo bakyala babwe empeta baziyambudde tebakyakweka bwenzi bwabwe
abafele
abafele banje kati banje
wegendereza abafele
abaita pasta banje kati banje
abafele mukanisa banje kati banje wegendereza abafele abaita banabi banje kati nga si banabi
kati wetaga kulabuka ngosoma bible yo omanye kanisa enamu webera kubaga mu masabo
bawe mulirayo buli kaseera omusumba abaiya ngeri kikya nawe mulamu eyo ddukayo bakwonoona
enjiri yabwe ebaya ntalo akonako kabonero ekirala tebasomesa kugenda mu gulu baagala byansi byokka
tebasomesa bantu kumanya nti nabo baliko kuyitibwa bafaki mu biweebwayo nabimu bya kumi batulidde abaweereza bangi
munange wekebere eyo jokunganira olabo ba watufu bwe baba tebasomesa ku kibinga mwotambulira ekyo kifo kikyamu naye Yesu Yesu mukyamu Yesu si mukyamu ne mukanisa alinamu abatufu akyalinamu abatufu tokana kulokoka kuba si mukyamu Yesu si mukyamu n'amakanisa alinayo amatufu